leo kenya makana kona washotela Sipo leo kenya makana kona washotela Sipo leo kenya makana kona washotela Ipe babe ya mpilikani washotela Babe ya mpilikani washotela Ipe babe ya mpilikani washotela Iyo ibiza ngani na le mpile ngipila yo Lafe mhlabe Iyo ibiza ngani na le mpile ngipila yo Ukoluso uthi umuntu osalayo Ukoluskebeni mina nyemiso Ukoluso uthi umuntu osalayo Ukoluskebeni mina ngisoliskebeni angiyeli thozi angizazi mina ngisoliskebeni angiyeli thozi angizazi Mila manga boshiwe Manga kagiwe Mila manga boshiwe Manga kagiwe Mila manga boshiwe Manga kagiwe Mila manga boshiwe Manga kagiwe
Akhona amaphoyisa kodwa mdali mina ngiyazi lento kahle kahle ngiyini ngoba njalo mangiqhubu sinsizwa lapho kwahlabangane taveni iambulance ihlezi izophatha mina uyibiza
Mama, don't mess up. Mama, don't mess up. Mama, don't mess up.